Ziveke bwanji
front ya manyasi ndeveke bwanji ndufuna kolabo chilembe bwanji bitches milando bwanji madisi ndiwa banda ndibande bwanji rasta game ya soft ndabande bwanji mabanji ya box ndekwese bwanji chitodi check your bum like a milaja hadi ndetenge bandi ya captain ulemba hate song on the paper wall of poppin like a flick and if ndi ya pace joga nda malesa vesi ya ilokeni wadi mama phone na ziveke bwanji zima punchline ndekwese bwanji kute flitze fast ya pastati kama kela say jize Ziveke bwanji, body mama phone ziveke bwanji, zima punchline ndi kwete bwanji, kuti fita fasi pasaji kama kila se jize, ziveke bwanji.
Ziveke bwanji, ndilembe bwanji, ndipeke bwanji, kapena sa imbeso, ndipeke bwanji,
mwema ndivosa,
ndicheke bwanji, mwendi onjes, ndicheke bwanji, usiku usana, ndiweke bwanji, ndiveke ziko lose, ziteke bwanji. Ndiseke bwanji single flow andike punch ndikale single ndigwile sanje nditakata ndilinde ntaje ine ndi big bitulo janjanje
kodi mama phone aziveke bwanji zima punchline ndikwete bwanji kuti fete fazi pastati kama kila say jize ziveke bwanji kodi mama phone aziveke bwanji zima punchline ndikwete bwanji kuti fete fazi pastati kama kila say jize Ziveke bwanji, ziveke bwanji, front ya manyasi ndeveke bwanji, ndufuna kolabo chilembe bwanji, jize, milando bwanji, madisi ndiwa banda ndibande bwanji, rasta game ya soft ndabande bwanji, mabanji ya box ndekwese bwanji, chitodi check your bum like a milaja.
Single flow andike punch ndikale single ndigwile sanje nditakata ndilinde ntaje ine ndi big bitulo janjanje
kodi mama phone aziveke bwanji zima punchline ndikwete bwanji kuti fete fazi pastati kama kila say jize ziveke bwanji kodi mama phone aziveke bwanji zima punchline ndikwete bwanji kuti fete fazi pastati kama kila say jize ziveke bwanji